yamde joy woni ko jabbori min taji chapande tati studio kalangu ketin don kibaru jumod e fulfulde min Omar Hamad janganta odi do masina jodo godi seni isaka nani ko e maji enen bi'e wumpere wuybe nangama hollede ardibe hausu kenganto enda der region agadez min gartanan don ko procureur region hali do majjun nani bi'e prefet mo departement gaya kando kay hali do filla bonondaji ndiyan kewdi gaddo le departement makko ko sabi bonondaji gineji e italyon keji yewter meden pindino handem ya tana holla do komiti cingado gar renude bibbe leedi are mudo misali ko jan ko min mo ye kwa le departement magaria region zender kori jam hirtema yerno kalirno de e der ko kibaruji meden bienni wumpere wuybe wonnonde no watti akillo ummingo der gallure agadez police je nangi dum en e hollube ardibe hausu kenganto enda der region agadez kanyum wadi ko biyeteedo Moktar Henri procureur sudu saria mawndu du region agadez holli e wiide ngal gumpal wuybe kambe barno loctorode nyawto nimbe far nyaw ngandi to endande loctorode region mawnde de Anise Karim yewtide makko.
Ce sont en réalité des malfrats.
Wadi wakati yuko bandiji gon no gonno yilo der wuro agadez no wada golleji hirnyere ibe jottu e himbe ibe teta jawdi mun ibe jogi kaborde labe en e addaji en e konandini kambe balata ibe yilo der jemma be teta deni jomun salake be bara jomun der golle bonde de be gatta jemma be bari loktorojo nyawto wondube rafi cellal gani hore mo loktorode de agadez balden de to gada mum be gadi golleji hirngereji kewdi himbe beni ya kana zamfara ger mabbe no goni no yilo nangaka denni himbe gatta hilnare hauta gollida nata hakkune mabbe e kabbini
ene
en ko tan faware joni to enda agadez kanjum wadi ko lawol lore ummotongol agadez ya arlitgol wodangol hoji hakkiloji nimbe tokkirobe e maggol sanne gam alla eno fi maggol wontire wadi ko fasiji no gade do maggol yerno syndical reji ko joji nimbe no yara der agadez faminire Bilal Afurnun o woni ndekotodo do horejo syndical ko do nimbe no yara der agadez nani ko wi Anise Karim
hanya arlit zuwa agadez
lawol arlit yago agadez ingol wodi satarma sanne gangol fugol boni deni alla wadi gomnati heppi wadugo lawol kolta wada lawol korka erini gan himbe domi facomi gol mojjinaka himbe no der torra tawa do lawol gol loreji mawdi e pamari fu no dari boni amana be koji deni kodorko agadez timmi gol lawol mojjini no handi gomnati ewtino fi o min gida min kala sanne no tirsi neddo wurto yasin hala gam fi on satti neddo ummido e sukabe tokka lawol gol dilla no tirsi bandiji faso neddo ne gal lore kan wawta doggi lawol gol woda
Komine Gaya tanda yelu e tunuga no nokkujo nande bononde ndiyam hewti le departement mo Gaya alle juole tobunode le ko wadi witi dun do sabake chamol ciudi kedi bonondaji gineji e ko watto nimbe sappo ko mayi der mun Hasimu Abarsi prefet mo departement Gaya wadani bandi min Fadel Alu dimma bonondaji
du 27 août
nangude laso e jeddi lewru août warde sappo e goon lewru septembre du enda département gaya to baama sanef misali commune gaya tanda yelu e tunuga sire dole kankay diele den ende nyaami dum bato police be tawado takkol kerol leydi niger kandu diele den nyaami birum sire sabo birni commune jeyton enden na ko der classe uji himbe be enden gonno fi o enden ni département gaya o enden ni no yurmi ko wala he berne du ko wadi kan won himbe sappo kan en goni maybe chamul cuudi ko wadi hikkani der communeji nay imin jehi der mun di cuudi himbe chami sanne handem be galadu baato be nata be bala ibe kajaadu balla ko nyaame e to be bala min dur wandu fa handen yottinde woytaano mabbe du endan to ardibe leydi
o plus haute autorité du Niger
en bien hitande hikkande filla durande le département mo doganduci wodi sanne sabu hudo na tawandir no kuje durdude den kambe ndiyele mbi'e le beli to dabbaji jutinta Haruna Mahamman goto tawado der sarusi kawji do filla durgo le département mo doganduci nani ko wi Abdul Aziz dan yumma domaj
har ko darta tobo hikka fuɗo waɗi nokkuuje kewɗe illadu hantode lewru mai yaade sappo lewru juin. Hannen ni fuɗo no woodi nokkuuje fuu to bisaaji tawa. Sayni men mbi'a yettore Allah ngam joni durooɓe gala saɗorna dow fii rafi diyan na fuɗo nokkuuje to diyan dewata fuu no keewi hannen. Kasen har ko darta nyaw bisaaji hikka gusatta e sanne. Sayni no woodi bisaaji gon mawɗi e pamari nanngiiɗi nyaw. Tawaaɗi nder wuro komin dow kon kiriya e nder wuro ɗan katsari e nder kominiiji goɗɗo.
Non ni mbiyen altine ƴaɓɓiɗo noon ton nder lokotorore balle yara région Tillaberi ɗum fuɗɗi ano nyawtugol nimɓe tawdaɓe nyaw gite. Ɗum du balɗe joyi woni ko ɗum watta nimɓe keme tato du woni ko ɗum ƴewta ko laati fedde witende Alsama koyi kan woni ko walliti dow majum yeruno dundu loktorojo nyawto filla gite famminir Hassan Momine lamdiɗomo.
Yimɓe wuro Belle Yara no tawra goɗɗuɓe saɗarma farfilla giiɗe. Ɗum waddi min gari Belle Yara min ballaɓe ɗum dow alsilama en gonni kamɓen kawli ceede kamɓen gonno joɓa goɗɗuɓe saɗarma farfilla giiɗe ɓe gollane gite maɓɓe hutte. Wonduɓe nyawu gite no woodi safaare sayni iri nyawuji gite gonno ɗon kankay ba huttama jomum hi'ata to ɓeeɗo ɓe gollantake. Nder hiisa momin gaɗi himɓe keme tato handi gollane nder balɗe ɗiɗi min keɓi ko watta himɓe keme ɗiɗo e ko deki kamɓe min gollani. Ɗo yaago seɗɗa min keɓan himɓe ɓe min giɗi ɓe ɗum fuɗɗana sappo ɗiɗi hanta sappo e jeenayi lewru septembre du denni goɗɗo niya fuu haɓɓa
anniya wara. Koto nder région di fato walde hawjinde filla nimɓe raɓaɓe no tawa e wadde hawrinde muɗum to endan nder région di fa. Ɗum du tawa kenana e wattude bureau maɓɓe keso kulle ɓurɗe suulude ɓe nimɓe raɓaɓe kan woni wattude sukaɓe mu'en jande. Hadiza Bawa o woni goto tawaɗo nder sigila kawjiɗo filla walde maɓɓe nenani ko wi Mani Musa.
Nuhayeji amin goni sukaɓe raɓaɓe gatti lokkol ngam keɓa lawol ko jangi ngam hakke maɓɓe noon ɓe gatti lokkol no suka fuu wattirte jande lokkol. Hano joni nde ni mi hoƴi misali horeju amin he hoore mum Kadijatu Mumuni o janguɗo. Ɗum waɗi wala fuu to kongal makko ngal yahay ngam barke jande nde o waɗi. Ndenne ko haɗata himɓe ekkito e makko ngam iɗum wawi heɓude ma mo wawta ɓurimo jande. Noddoje ɗe gaɗanmi saroɓe sukaɓe raɓaɓe gatta ɓiɓɓe maɓɓe jande lokkol ta acce nder cuuɗi ɓe cuuɗi ɗon. Hannden nder raɓaɓe no woodi ɗuuɗal sukaɓe janguɓe gomɓe no kooƴi teddirka saro e maɓɓe.
Ɗum jangina nimɓe jangingol maɓɓe nder nokkuuje to ngol jangingol woni no waɗe. Ɗum woni hoore haala hitande hikka nde nyalande ittanande leydi adunaaru ngam jangingol maɓɓe ko ministre kawjiɗo filla jandeji nder leydi o ardi maɓɓitol muɗum kengan ton nder région Dosso. Rayila Sidi goto ardiɗo sigilaji kawjiɗi filla janginol maɓɓe wi janginol maɓɓe no tawale hunde ko yarata yaadu yeeso leydi. Awsi Abdourahmane yewtide makko.
Janginol mawɓe no laawol ko keɓol jaaki yeeso nder leydi ministére amin o no woni no waɗa bawɗe mum fuu ngam heɓugo ɓantaari dow fii janginol mawɓe e janguɓe ɓurti lokkol e ɓe gattaaka jande lokkol ngam fii mum. Kam min goni minen ƴewtino fonditol waɗe dow sigila mum darto wooɗa himɓe keɓa janginol lobbol e heɓugo ekkitol golle junngo ko hokkata ummatoore e rewɓe keɓa pirti kampaniiji ko e maɓɓe. Janginol mawɓe gol daratana wonduɓe duuɓi sappo e joyi fa duuɓi noga e joyi e ko deke
25 ans et de 25 ans à plus.
Nder lewru janvier waroru ndu woni ko duro pilaki laɓi ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati. Ɗum waɗoyte ton nder région di fa. Bulama Fadde RMI goto tawaɗo nder comité kawjiɗo filla cigilaki duro ngon o mo watta dande yaade e ɓiɓɓe région di fa ngaɗa no watte fu ko watta tawe ki laɓi di fa heɓi ɗum. Guidi Abdourahmane yewtide makko.
Ko o lewru janvier tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso e tati ɗum fuɗɗata fijo durwo nder wuro Difa. Sayni min mbi'a yettore Allah ngam aranni fuu komiti ɗum joƴƴini ƴewtinade no durwo fina tawa gon enden waɗirta. Komiti o du pecce tati waɗete. Feccere aran nder nden enden no hay nder leydi Nigeria, ɗiɗa ɓere ndendu no hay nder leydi Chad, tata ɓere ndendu hartawa yahata ɗum wadda gaɗanɓe fijoji durwo gon enden. Ko watta min gaɗa siri cuɓakiji ɗi enda e hiɓɓe gaɗoɓe fijoji durwo gon enden. enda fuu men beyda men dara jahambe do inne regioniji duro hikka de alla jabi tako baaki enda wurtata ko der wuro difa joni sadar maaji dimen tawra kaw woni himbe amen gadobe lumaku gonnati noddibe be kaldi wi ama de alla jabi cede enda no gara
kuda de zasuzo
jonka sengarten e yewtere meden pindino e kotanto endan der region gender to dum jojjini committee gande nago nimbe arem dundu sabe sembindinde lawol gollidol lobbol chaka bibbe wuro e ardibe house nokko on der commune yekuwa le departement mo magaria illu ko dum jojjini o committee bibbe wuro noken e wadanede tindi halto nafaka kawrol jawdi der nokko on zara bukar goto ye yewti do e aminu amadu kawji do committee o der yekwa
le comité de ve citoyen
committee joddina don gandena ku himbe aremu committee on endan no wodi president kawjo todo golle e mobol talki committee on endan jogoto don cede e balla keba ka fu den no wodi himbe dido gon cubabe gan yewtinaade no hawju golle committee o endan wona no wadire gada joddinol committee o endan min gadi wuwa lamnude nokkuje min gadi yilaru firtude ko e himbe do nafaka yarude safari hisinde nyawpabe miden godi du anniya yilaru tefude cede e committee on endan gollirta
dume gondon odon gada ko watta himbe gada golle bileeda ku fu ko heda e mabbe
il y a des difficultés en ce qui concerne
miden tawra sadonna har ko darata hawrude cede e committee o endan gollirta minen sappo e jo jiabe e committee o endan miden e taykade darude nomin tokkira nabi en nomin gadira yilaru firtude ko e himbe ga himbe cakantaraji amin de endan anda kulle fu tawade der talki hawju golle cigilade wadede fu min durwandu ni fa handen joddinde committee gon der balla meri amin ko wattani meri amin o endan e hore mum wawa hebude balla kadum haja fu gam golle committee amin o endan
on bi himbe anna ko winna wi'a der talki di enda de no e tokkirton
nous avons prévu
min tokkitoto sire warde sire pamtina himbe golle de meri on endan wawi wadude ganna fakka himbe fu deni alla wadi du neddo fu no yoba ittem e jangal mum wala ko hepporta meri amin o endan dun sabi miden bi'a no hani himbe pamtini nafakka yobude itte de endan
committee mo counterpart joddini e giide modon dume won nafakka makko
si je peux le dire
nafakka makko arande fu kanni woni yewtinaade ko gomnati e hore mum woni no wada gan yaadu yeso e dajjere hebu der cakantaraare amin de enda komiti o duuni fa hande no don gan wallirde meri joddina mara lobbal caka himbe fu e hebude duuni fa hande mosala sador maaji pamari gom tawadi caka himbe illa du komiti o singa warde hande hauta gollida e meri no don no yehira fodde no hidira fu
e on participe
dawante kibaruji meden tili e dengal fulfuli joni wala fukko mbawden wiide sana jabbodo mama ada yamde joy mintaji la soji dide joy o wadda habaruji demgal hausan kore kirten to jam hirti studio
kalangu difa do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm studio kalangu